ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi
Dusangira ijambo.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ukorera mu Rwanda.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Ikiganiro cyanone kibanze ku ngingo yo kwimura abaturage kubwo ibikorwa by'inyungu rusange. By'umwihariko turareba ikibazo cy'abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera mu mujyi wa Kigali. N'abaturage bari mu midugudu ya Kangondo ya mbere, ya kabiri na Kibiraro ya mbere. Aha hari harahawe akazi na Kabanyahe. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko bwabonye umushoramari ugomba kuhakoresha bijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Uwo mushoramari agomba kubaka amazu akimuriramo abasaga 1,600. Icyakora muri bo abasaga 400 ntibabikozwa. Bavuga ko ayo mazu batayakeneye ahubwo bakeneye ingurane ikwiye y'amafaranga. Muraza kumva izindi mpamvu badakeneye amazu agomba kubakwa mu Busanza. Ni ikibazo gifata umuzi mu mpera za 2017. Abategetsi batandukanye bakunze kugisimbura naho ariko na n'ubu ntikirafata umurongo uhamye. Kugeza ubu hari abaturage bahisemo kwiyambaza inkiko. Ingingo yo kwimura abantu ku bw'inyungu rusange yakunze gukurura ubwumvikane buke bushingiye ku igenagaciro. Kwa kabiri tariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 nibwo meya mushya w'umujyi wa Kigali yongeye guhura n'abaturage bahagarariye abandi bagomba kwimurwa bagirana ibiganiro. Nibiganiro uyu mutegetsi avuga ko yashakaga kumva iki kibazo agihereye mu mizi, ariko nanone bica amarenga ko hatifuzwa gusiragira mu nkiko. Mu ijambo rye yababwiye ko yifuza umujyi usukuye kandi utekanye ariko utagira ubuheza. Ni meya Marie Chantal Rwakazina.
Igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ni ishusho y'imyubakire n'ibikorwa remezo biteganywa mu gihe kirekire. Ubundi yari viziyo 2020, ariko murabibona ko twayigezeho. Ubu turongera tukiha indi ntera. Turashaka kwiha viziyo ndende igera kuri 2050. Ese umujyi wa Kigali mu mwaka w'2050 uzabusa uti? Imbogamizi twahuye muri iki gishushanyo mbonera twari dufite ni izihe? Tuzikosore dute? Muri iryo vugurura ry'igishushanyo mbonera njyewe nk'umuyobozi w'umujyi wa Kigali hari icyo nahise. Ntabwo nifuza kugira umujyi wa Kigali ugira abo uheza. Ndifuza ngo ibyiciro byose dufite by'Abanyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda bigire aho byibona mu miturire no mu kugera ku bikorwa remezo mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo ntabambageze mbabwiye muri 2050 tuzaba dusigaranye gusa igice kimwe abandi bose tuzaba twarabirukanye baragiye mu ntara cyangwa muri district. Ibyo ntabwo tubyifuza. Umunyarwanda agira uko akeneye undi. Byaba rero bitari byiza hagire uhezwa muri icyo gishushanyo mbonera.
Muri iki kiganiro murumva ibitekerezo by'abaturage. Murumva icyihuriro ry'imiryango itari ya leta ivuga kuri iki kibazo. Muri kumwe na Eric Bagira ubusa mbahaye ikaze.
Kavukire batutwawe gawe muke abimukira baje bukeye bwaho asese karabifite abimukira barapima barabara barasinya baguteze igikumwe mu gitondo kare kare.
Mu kugeza amakuru kuri meya mufasha kumva ikibazo bamubwiye ko inzego nyinshi zabagezeho ntacyo zabamariye.
Twasuwe n'umujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, twasuwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, twasuwe n'abadepite, abasenateri, ngira ngo urwego rwari rusigaye mu gihugu ni perezidansi. Izo nzego zose zadusuye nta rwego na rumwe rwigeze rurasa ku ntego y'ibyifuzo byacu ngo rugendanishe n'iby'amategeko ateganya mu kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Hari naho byageze rwose tumenyesha meya w'umujyi wari uriho ko yaturinda kujya mu manza kuko twabonaga uburyo turi kwimurwamo budakurikije amategeko. Ibyo bagiye abayobozi bagiye babyirengagiza tugera igihe twandikira Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu nubwo yari yaradusuye tumusaba ko icyemezo twafatiwe cyo kutwimura mbese twaramutakambiye muri make, adusubiza ko icyemezo cy'akarere adashobora kugihindura. ariko mu byukuri twari tumeze gutyo icyemezo cy'akarere tutanakizi muri rusange uretse ko twahawe amabaruwa aherekeje amagena gakiro yacu atubwira ko hari umwanzuro wa nama njyanama y'akarere yateranye kuri 15 z'ukwa kabiri 2018 gafata umwanzuro kuyimorwa ryacu yemeza ko ari igikorwa cy'inyungu rusange ariko uwo mwanzuro ntibigeze baduha kopi icyo gihe ngo tumenye umwanzuro twafatiwe n'uwuhe twaragerageje turishakishiriza nk'uko perezida wacu adusaba kwishakamo ibisubizo kwihigira uwo mwanzuro turabona tumenya ibyo njyanama y'akarere yatuvuzeho dusanga mu by'ukuri bihabanye n'ukuri tubwirwa n'abayobozi nta kindi twari gukora rero kuko twari turi mu karengane twagannye inkiko turega akarere na cyane ko ariko kari katubaruriye imitungo banatumenyesha amagena agaciro kubera rero ko nta bwumvikane bwigeze bubaho ngaho nta kindi cyari kwitwatabazwa uretse ubutabera kuko akarere katwerekaga ko kagendera ku mategeko natwe tukakereka ko nta tegeko na rimwe ryubahirizwa aho rero iyo byagenze gutyo impaka zabaye impande zombi abashinzwe kubahiriza amategeko nibo bumvikanisha izo mpande ubwo rero mu by'ukuri tutiriwe tubagora ngo tubajyane mu bintu byinshi ubu ikibazo cyacu kiri mu rukiko turatuje ngiyewe nahitana nabisabira ko nkadusabira akarere kagakora umwanzuro nabo bakawushyira mu kirego vuba ubundi tukajya hariya mu nkiko tukaburana tukareba utsinda ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana murakoze
icyakora meya w'umujyi wa Kigali we agasanga mu nzira z'ibiganiro bitarinda kujya gusiragira mu nkiko
nahawe amakuru ko muri mu rukiko ko ndetse ko mwifuza ko Gasabo nayo ngo ya kora simbizi gatanga amakuru yayo noneho tugahurira mu rukiko mbega byasaga nkaho uyu munsi icyo kibazo tutari bukiganireho kandi igihe nk'umuyobozi sinifuzaga ko tugushyiraho iyo bariyeri nashakaga ngo ikibazo ntimenyeho amakuru arushijeho singe nkukirebera mu mpapuro zo mu rukiko kandi urukiko nk'uko nabibabwiye ntabwo ari rwo kamara abantu bageza n'ikirego mu rukiko hagati aho hakaza umuntu akabunga ikirego bakagikuramo hanyuma bakagera bakumvikana icyo nabwiwe mbere rero nari ngiye kuvuga ngo dusoze inama dutahe kuko nagize ngo niko mubitekereza mwese nifuzaga ko biganiraho
uyu mubyeyi afashe ijambo ati mu kubimura hagombye kurebwa ku mibereho bwite ya buri muntu
ako kantu kari aho ngaho ko kwimurwa katubereye ingorane katubera intambara mu mitwe abaturage barashyuha mu bwonko impamvu icyemezo twafatirwaga ntago cyadushimishaga dukurikije imibereho bwite ya muntu ni ukuri dufite impungenge zo kwimurwa ariko bitavuga ko tudashaka guha igishushanyo mbonera uburenganzira bwacyo cyangwa twirengagije inyungu rusange ntabwo ibyo byose tubyirengagizanya kubaho ariko harimo impungenge z'imibereho bwite nk'uko nabivuze hari ahantu ukuntu tuhatuye twaje mu mpande zitandukanye twese dushaka aho turambika umusaya muri uyu mujyi wa Kigali tuhageze rero haranatugora hari hateye nabi turwana nabyo tuzana amazi tuzana umuriro dukora n'ibindi bintu byose bidusabwa none rero aho amagingo ageze harimo abakuze harimo abananiwe harimo abari muri pension nk'uko mwakabivuze abafite imirimo harimo n'abatayifite noneho rero umujyi wa Kigali ntago bayobozi mwashatse ko muheza abantu muri uwo mujyi ariko twifuzaga ko murebesha amaso maremare mukareba uburyo abantu babayo niba hari ahantu twari dutuye umuntu yari atuye mu nzu imuha imibereho imuha imirire imuha kwishyurira abana dufite abana bize nyakubahwa barangije za kaminuza bagiye hehe na hehe kandi tubikesha aho hantu twari dutuye ni ukuvuga ngo rero mu kutwimura kwanyu murebe bwa mbere na mbere impungenge zacu ese turimuka turajya hariya ahantu tuzahabaho dute dukurikije imibereho myiza y'abaturage nk'uko mwakabivuze umushoramari yaratubwiye ngo tuzahasanga agakinjiro ngo tuzahasanga isoko ariko hari abatashobora ibyo bintu kubikora twifuzaga rero ko mwareba abantu babasha gutura hariya ahantu n'abatabasha kuhatura abakenera ayo mazu dore ko harimo nabayakeneye banayasinye bakeya ariko mukareba nabakeneye kwigira yo bakajya gutura mu yindi mibereho tukajya gushaka ahantu twashyira amazu ajyanye n'icyerekezo ariko nanone tukabona uburyo dushobora kubaho.
Mugenzi we nawe ati
barabanje baratubwira ngo dutuye mu manegeka ako kibiraro ya mbere uhageze ukareba amataje ariko hazamuka uhereye munsi y'umuhanda amaze kutuzenguruka twe turi hagati kandi imvura nyinshi yaguye nta nzu y'umuturage zizigwa ngo igende ijye hahandi kuri ya mazu wenda abo batakomeye tuvuge tuti koko ya manegeka ni twatwaye. Hari amazu y'amayetaje ari kuzamuka ameze neza duturanye nayo araduka bakaba rwose kandi tubona ari na byiza ariko nanone ubushobozi bwacu ntidushobora kuhubaka nk'uko bikwiriye. Ikindi ntiturwanye igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali n'iterambere ariko kugira ngo tube tuhatuye nuko tuzi ubwenge kandi dushoboye turakora tuganire neza kuko igishushanyo cyaje tuhatuye ntabwo twaje ngo tuhasange igishushanyo mbonera ahubwo igishushanyo mbonera cyabaye tuhatuye icyo gishushanyo mbonera rero kuba cyaraje tuhatuye twumvikana kuko tutarwanya iterambere ariko nuza kuhadukura nawe yibuke ko yahadusanze tujyananemo neza nta guhungabana guhari natwe tutababangamiye kandi nta nubwo twifuze rega kujya mu manza ese ubundi tuzajya mu manza ko turi abaturage banyu nyuma y'imanza kugira ngo ntimuzamutureba rero ni ukuri ntabwo ayo mazu tuyanze ariko ikibazo cy'aya mazu ubuzima bw'ayo mazu nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali kwihutira gufata inzu iyi sare ni nziza ariko iyi sare nayibamo ari uko nacanye imbabura buriya ntacinye imbabura twagusebye ushobora gusanga ari twebwe turi mu mujyi turi gusaba kuko ejo hazaza hacu nta kindi kintu turi gukora tureba avuga uti niba ntuye hano umugishushanyo cy'umujyi kikaba kimfashe reka ngende njye Nyamata ngende nshake ahantu mpashyira iyo nzu ngure umuringoti w'umurima nuhinge ntere ubwatsi igihande kimwe norore inka mbane na wa muturage neza kubera ko amategeko ari mu mujyi wa Kigali ntayashoboye ariko bitabangamiye nanone nushaka kuhaba yumva yahashobora kuko natwe dutekereza ubuzima bwacu namwe muturebere kure
warahunze wibuge kiremera umujyi ukawureba iyo kure hakurya ku matara gucira amarenga wowe ntubimenye ntabwo byateye kabiri kateripirari iragaruka ubwo insinga z'amashanyarazi ziba zaje zikwihaniza nguhegereye wapfa.
Muri ibi biganiro hagati y'ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali n'abatuye mu kagari ka Nyarutarama bavuga ko mu kubabarira imitungo yabo habayeho icyo bita itesha agaciro rikabije
mu mbogamizi zindi zo kutubarira ari ukuntu ugera nko ku muntu ugasanga umuntu afite inzu ya kadasiteri wenda imuhagaze nka miliyoni ijana mu kuyubaka ugasanga ntibatinye kuvuga ngo bamugeneye miliyoni makumyabiri n'esheshatu tukibaza umuntu ukora icyo kintu ni umwenjinyeri ni umutekinisiye ni umuntu ujya ku isoko ry'ibicuruzwa ry'ubwubatsi akabasha kumenya agaciro k'icyo umuntu wubakisha gihagaze ugasaba umuntu ntatinya gufata igiciro cy'amakaro ayabara ibihumbi bitatu magana atandatu nkeka ko nta muntu barengereje kandi ugasanga ku isoko ryo kuyagura ni ibihumbi cumi n'ibiri magana atanu ugasaba umuntu afite purafo mu nzu ni Dubai ugasanga babaze ko ari ikarito cyangwa ugasanga nta nubwo afite purafo hari n'abantu bagiye babona imitungo yabo ije igenagaciro rije ugasanga umuntu ntafite igisenge ukibaza nimba umuntu wa munsi agira igisenge naho ubwo bikagucaho ugasanga izo zose ni imbogamizi.
Bivugwa ko mu kugena agaciro ku bimurwa bahereye ku ngano y'ubutaka buri wese yari atunze Bwana Yohani Higira ashinzwe umutekano muri umwe mu midugudu izimurwa kandi yari mu itsinda ryagenaga agaciro
guturuka kuri zeru kugera kuri sikayimeta mirongo icyenda n'icyenda uwo muntu yemerewe inzu ya shamburete iyo shamburete bagahita bayiha agaciro ka miliyoni cumi n'enye n'ibihumbi magana abiri guturuka kuri sikayimeta ijana n'imwe kugera kuri magana abiri mirongo itanu ni icyumba na saro kikabarwa ariko noneho bajya ku mutungo utunze iyo nzu ikaba ihabwa agaciro ka miliyoni cumi n'icyenda na magana atanu noneho guturuka kuri magana abiri mirongo itanu kugera kuri sikayimeta magana atanu wemerewe inzu ya miliyoni makumyabiri n'eshanu ikaba ariyo y'ibyumba bibiri na saro guturuka kuri sikayimeta magana atanu kugera kuri 999 gukomeza n'abari hejuru nuri yavugaga skaimete 5000 ubwo bafite ibyumba bitatu na saba babitwereka nkuko imitungo yabaruwe imiryango 48 niyo batwerekaga ko ifite ibyumba bitatu na saba mu miryango icyo gihe twabaraga igera mu 1620 ningahe kuko imiryango myinshi nyakubaho impamvu harimo nibibazo birebire nibyo bya skaimeta imiryango myinshi iri muri chambrete ikaba ari no mu cyumba rasaba ni naho ngira ngo mwaranabibonye mu special report zita ku ma televiziyo bagenda batangamo nibiri yabagenda bagaragaza kuko umwe aravuga ati nkuko uyu mugabo yabivuga ati nzubaka urugo rwanjye urugero nkuko benshi babibona hano bose bari mu cyumba rasaro na ya chambrete ese ukibaza uzafata umuryango w'abantu umunani ushyire mu cyumba rasaro noneho hindi miryango myinshi nayo iri muri ya chambrete ukibaza aho turimo turaca kajagari mu myubakire ariko tukakimurira mu buriri turaguha makuru abaturage baravuga ngo turaca kajagari twebwe ubuyobozi ariko tukakimurira mu buriri niba mfite umuryango w'abantu munani haba bagiye mu cyumba rasaba ubwo nyirurwo umugore n'umugabo barajya mu cyumba abana batandatu basigare muri saro ubwo babana bararyama muri saro noneho hari impungenge hariho bahita bajya muri chambrete andiregite ko batari no mu cyuma rasaba ukibaza imiryango hariya muri etage n'urujya n'uruza no kunyuranamo ngiki kibazo gicanga abaturage noneho bakagenda bagasara mu mutwe ugasanga imitwe yashyuye
ubusigaye uhindiriza udusigara twibibanza ukikira amabarabara n'amategeko yagenda majyambere ureba atakwitaho
Murakyumva ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho tukirebera hamwe ingingo yo kwimura abaturage ba Nyarutarama muri Gasabo muri kumwe na R bagira ubusa muri ibyo biganiro na meya w'umujyi wa Kigali abaturage basabye kwita ku nyungu z'umuturage kuruta kwita kuri rwiyemezamirimo
twebwe turi hariya nk'abaturage kandi duhanze amaso abayobozi bacu umushoramari niba yaraje aje gushaka ubutaka twebwe hariya bagusobanurira ko twahatuye igihe cy'ishuranyo mbonera kitari cyaza mu by'ukuri tuhamaze igihe kandi ubutaka bwa Nyarutarama aho dutuye hariya ibiciro byaho murabizi twifuza ko intero yacu umubare munini waravugaga ngo itegeko rya expropriation ryubahirizwe cyane ko umushoramari abaje ahantu cyangwa se ashima ahantu kubera ikintu abona azahasarura mu gihe runaka rero mu by'ukuri ibyiciro by'abantu bari hariya nibyo duhuriyeho hari abari mu cyiciro cya mbere hari abari kuri kote iri ahantu wenda bijyanye n'ibyo muzi barahari nabo hari n'abandi bari ahantu bafite ibyangombwa by'ubutaka dusora buri mwaka mwana tubaza n'ibyangombwa tukabibereka rero twebwe icyifuzo cyacu pe nuko ikibazo cyakemuka kandi kigakemuka nta ubangamiye undi ku nyungu ku neza y'ubuyobozi no mu nyungu z'abaturage mureberera kuko ikintu nabashe kubona hariya habayemo ikintu cyo gushaka kujya mu nyungu cyane z'umushoramari kuruta iz'umuturage nyakubahwa meya turi hano nk'abaturage bagomba kugandukira ubuyobozi kuko nabivuze bushyirwaho n'Imana rero ibindi yebwe twiteguye gukorana neza kandi tukasaba ko mwakwita ku nyungu z'abaturage muri rusange nta ubangamiwe
abandi nabo bakavuga ko mu byakozwe habayeho kudacisha ibintu mu muki bibizwe nko gutekinika
babikoze uko bashaka niba bikoze uko dushaka harakantu badukoreye nakwita gutekinika kandi katukibaho batuzaniye umugenagaciro w'akarere na noteri w'akarere bari bari kumwe bavugana n'abaturage ndetse bavuga ko bagiye kuvugana n'ababukoze expertise kugira ngo bavugane n'ukore karere twavuganye nawe avuga n'abaturage twakoreye ndetse natwe ubwacu twakorewe birangira tubwiye ngo nitugende ngo bazadusubiza bazahamagara abagenye agaciro bagirana inama bumvikane ku biciro akitwa ikoresha tekinike kabayeho nuko baje kudusubiza hatarahamagawe abagenye agaciro kuko nanjye barahamagawe sigeze mpamagarwa muri abwo nanjye nabo ngisubizo kinyemeza ko twabonanye nabo bantu tukumvikana ibyo ntibyabayeho nabwo biza atari bya bindi ikindi kintu cyagiye kibaho bigera cyo baduhaye koko ntabwo abantu batubariye bitaye ku muryango dufite reka nanjye nk'urugero rwanjye aho nuye mu muri parcelle ifite metero kari 240 ifite mwamaza ageze kuri 4 antunze tuzu buryango ariko n'icyo gacuru bampaye bambwiraga ko nemere guhabwa inzu y'icyumba na salo izo mpunge twageze kuri mwe akarere twibaza se n'umuntu ufite umuryango bamwe azabasiga hanze abandi ajye mu nzu hari umuyobozi mwatubwiye ijambo risatatu dushimishije ngo abantu iyo bari mu nzu ari bamwe baryama muri salo bamwe kabasaro n'ijoro rikaburira ntabwo ari ibyo bintu twabyakiriye niyo mpamvu bamwe bakubwiye bati twarahugabanye
abaturage badaca ku ruhande bakavuga ko icyo bifuza ari ingurane y'amafaranga ikwiye
mu kuza kubarira imitungo abaturage bakaga icyangombwa cy'ubutaka bakaba umutungo urimo ariko ugasanga hari icyangombwa kimwe gishobora kuba kirituyemo n'abantu batanu ari icyangombwa kimwe buri muntu akamubara ku mutungo we ariko bikabarwa kuri cya cyangombwa amafaranga y'iryo gena agaciro asohotse kuri cya cyangombwa n'ubundi kandi hasohokaho n'inzu imwe yenda y'ibyumba bibiri na saro bazahabwa kandi ugasanga ntahotemo imiryango itatu yenda igizwe n'abantu 20 impamvu rero abenshi bavuga ko bashaka ingurane y'amafaranga ni uko bashobora kuyagabana muri ubwo buryo kuko buri wese afiteho pariti kuri cya cyangombwa mu gihe yabaye inzu imwe bagasanga ari ikibazo cy'uko bazayirwaniramo cyangwa bikaba andi makimbirane mu gihe cyo kuyigabana kuko bahuriye kuri cya cyangombwa kimwe cy'ubutaka ibyo nabyo bikaba biri mu kibazo giteje akavuyo muri iyi midugudu
hano ugendeye ku mibare y'abaturage batuye hariya babariwe ukareba abaturage basinyiye amazu aho ubwawe wabona icyo abaturage bashaka barashaka amafaranga mu yabaye bigendeye ngende njye ku kamonyi biteye inzu kubaka nanenyuzuze nguri nk'abana banywa amata sara mu busanza bazamagira inka nyuriro he ntabwo byashoboka abaturage barashaka amafaranga namwe duhishoze irenga 10 tubabwira amafaranga ahubwo bitubwire twitahire turi gutinda aha
ibi biganiro byasoje ntacyo bigezeho maze madame Rwakazi n'utegeka umujyi wa Kigali yizeza ko agiye kubisesengura akazatanga igisubizo nyuma
nge rwose ntabwo iby'ikirego ndi bubigemo kuko naranabisanze urubanza ruzaba ariko numva hakiri amahirwe ko abantu bareba ikibazo ko giteye bakumvikana ikirego aho cyaba kigeze cyose abantu bashobora kugira ubundi buryo bumvikanaho nifuzaga rero ngo dusoze ariko mbizeza ko ubu ibi biganiro ari ibiganiro bigomba gukomeza nzagaruka noneho mbabwira isesengura ryanjye ry'iki kibazo mpereye kuri ku makuru mwampaye uko rimeze
ibiganiro bisoje bamwe bakomeje gutsimbarara
nta kizere na gito nta nubwo ibiganiro twari twiteze ko ari uku nguku biri bugende nta nubwo twe tubikeneye kuko twamaze kuregera urukiko twari tuzi ko hari inkuru nziza bazanye bakaba baje kutubwira ngo duhagarike urubanza kuko ibyifuzo byacu bagiye kubishyira mu bikorwa ariko kubera ko nta kintu na kimwe twumvise kizima batubwiye gahunda yacu irakomeje yo gukomeza urubanza
ariko baravuga ko bazakomeza ibiganiro kugira ngo bamubashe kuba bakemura ikibazo
ibiganiro turumva babikomeza ku bantu batareze bariya 57 bemeye amazu mu bandi basigaye nabo ikigaragara nuko babuze ubushobozi bwo kuba baregera urukiko ariko ntabwo bishimiye uburyo bari kwimurwamo twebwe nta bindi biganiro tugikeneye byo kuguma kutubwira amazu rwose sinkubeshye
tukavukira tumbaza umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kanda bategekwa kurengera arahari batubahirizwa beneyo nibo bene umujyi
ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta ivuga kuri iki kibazo Bwana Jean Leonard Sekayange n'umuvugizi wa Societe Civile mu Rwanda avuga ko iki kibazo bakomeje kucyumva kandi ko bakomeje kugikoraho ubuvugizi agasanga bitaba ngombwa ko impande zombi zakwisanga mu nkiko
ntabwo bikwiye kugera kuri uru kujya mu nkiko kuko itegeko ryo rirahari ryo kwimura abantu ku nyungu rusange bakwiye kurireba bakarisoma bakaryubahiriza niba ajya mu rukiko n'ubundi urukiko ruzakurikiza itegeko nta mpamvu yo kugira ngo umuturage ajye kurega leta kubera ko leta irimo umwimura ku buryo atishimiye icyo gihe umuturage bibesa nkaho leta yamurenganyije yagiye kwiyambaza inkiko ndibaza rero ko bitakwiye kugera kuri urwo rwego ahubwo abayobozi mu nzego bwite za leta bakwiye kwegera abaturage bakabasobanurira daboro bagomba kubanza bakabereka igikorwa kigiye kuhaba bakabereka akamaro kizagirira abanyarwanda muri rusange ndetse nabo barimo barangiza bakabasobanurira bakanabereka niyo ngurane bagiye kubaha ko ari ingurane ikwiye ku buryo abaturage bo babyumva akamaro kabyo biragoye ko cyangwa se biranashoboka ko umuturage wagenda ku munsi wa mbere ukamusobanura ntiyumve kubera ko nahantu yari amaze igihe kinini yari atuye yumva yagize nko kuri gakondo birasaba kumwegera cyane, inzego zikamwegera zikamusobanurira. Hari henshi byagiye biba muri uno mugi wa Kigali ugasanga mbere abaturage bagiye batabyumvira ko hashira imyaka 2-3 ugasanga barimo barishima cyane, ndetse ugasanga ba wundi yenda bari baturanye hafi yaho yaratuye mbere ni urimo yicuza ati kuki ngiye batangezeho nanye kwa baranyimuye. Nibitegamo n'amategeko babegere babaganirize, hari inama zigomba kuba inama rusange abaturage bose bahari, ndibaza ko yenda byakozwe nyuma yaho bakajya no urugo kurugo umuturage ku muturage muri bari bagomba kwimurwa bakamusobanurira ku giti cye. Ikibazo kihaba hariya nuko abashaka kubasobanura mu nama rusange hari abantu benshi, kandi zira nama rusange ntiwamenya ashobora kuba barimo bose atari bo bafite amazu hariya, hari n'abashobora kuba bigendera bihitira, hano ushobora kuba yifitiye ikibazo kindi yifitiye muri kamere ye akaza kuba yateza akavuyo gusa akanga ni no kugira ngo n'abaturage nabo bumve ubwabo. Hari n'abandi babataza mu nama bakumva ibihuha akaba yakumva ko ari buhabwe amakuru n'akana kawagiyeyo, kandi kana kawe ndafite izindi nyungu tutazi cyangwa se n'ubuyobozi butazi. Byakaba byiza rero ko inzego bwite za leta zikwiye kwigira abaturage urugo ku rugo, abagomba kwimurwa barabazi bakabaganiza bakareba ikinyungu yabyo bakareba bakabereka nicyo naho bagiye kujya uburyo bazabaho neza n'uburyo bazakomeza gufashwa, kuko leta ni leta y'abanyarwanda kandi kunza abanyarwanda ibi bisi byo kushidikanya. Niba tubona ko hari abo bakura mu manegeka bakabazamura bakabashyira mu mazu meza turimo tubona muri no minsi, ntago nashidikanya ko uyu munsi umuturage wari ufite agasambuke wari ufite ikibanza cy'inzu ye bajye kumushyira ahantu habi.
Uko abaturage basobanura umujyi wa Kigali baravuga ko hagati yabo na rwiyemezamirimo hagiye habaho icyo bita itesha agaciro. Hari uburyo bagenda babara ubutaka bakavuga bati hagati ya 0 no kugera kuri 99 uko ubutaka bwe bungana babubara muri square meter, bakavuga bati uwo muturage agomba guhabwa akumba kamwe cyangwa se chambrete. Bakavuga bati umuntu ufite umuryango w'abantu 8 bizagenda bite kuri icyo cyumba cy'inzu.
Naye naramuvisha umuturage avuga uburyo bazagenda bahabwa ibyumba amazu bitewe n'ubuso cyangwa se na ari yarafite kujyana n'inzu ye aho yari iri, uko babivuga sinibaza ko ari ukuri, ngira ngo yari nabyemera ko ari umuyobozi ubivuze, kuko umuturage akavuga ngo baravuze ngo umuntu ufite square meter kuva kuri 0 kugera kuri niba ari 90 ngo azahabwa chambrette imwe. Ntago chambrette imwe, ntago abanyarwanda bafite umuryango uje kuba muri chambrette imwe, umugore n'umugabo n'abana bajye muri chambrette imwe. Ibyo ndibaza ko bitakunda, kuko impamvu ntabyemeza nuko ntago numvisha ari umuyobozi ubivuga n'umuturage numvisha bivuga. Nibaze ko iho navugaga ko ibihuha bishobora kwangiza ibintu byinshi, ubuyobozi bugomba kwegera abaturage n'ibyo bukabikuramo ku buryo umuturage abwirwa message ubutumwa akabuhabwa n'umuyobozi akareka kujya kubwumva kundi muturage mugenzi we tamenya n'ibibazo bindi yabayifitiye. Bibaye ari kuri nko kuri muturage abivuga ndibaza ko cyaba ari ikibazo byazanatene no kugira ngo abaturage babyumve. Kandi namazu bubaka muri kino gihugu cyacu nta ndabona inzu babibaka ngo bahe icyumba kimwe gusa yaba ari toilette, kandi nta muntu ukwiye gutura muri toilette.
Nka societe civile hari uruhare muzabigiramo hagati y'ubutegetsi n'abaturage?
Ubundi societe civile ahantu hose turahagira kuko tujya inama ku mpande zombi, kandi ari ku baturage ari ndetse n'abayobozi muri leta bafite inshingano zo barimo bakora iyo gahunda yo kwimura abaturage. Kandi n'ubu twarabitangiye, icya mbere ni uko twemera ko abaturage abanyarwanda bagomba kuba ahantu heza. Icyo kintu cyo tugomba kumvisha gusishikariza abari abaturage batuye hari ahantu Nyarutarama barimo basabwa kwimuka, ko ahantu baturaye batuye hataberanye n'umujyi wa Kigali. Icyo nitumara kucyumvikanaho nabo hazaho gukurikiraho kubumvisha noneho uburyo nabo barekara mu burenganzira bwabo, kurikirana uburenganzira bwabo, kuko ni uburenganzira bwabo kugira ngo niba bimuwe bahabwe inyungu ikwiye, ingurane ikwiye. Iyo ngurane ikwiye rero nayo nubwo sitegeko ridateganya ngo ndutere ko ni ya yindi umuturage yishimira akumva ko havuye azajya aheza kurutaho yarari. Ntabwo agomba kuva heza ngo ajye habi, agomba kuva he hari abitabaniye he akajya ahantu yumva ko ari ahantu heza kandi hafite inyungu. Aho rero niho na leta nayo tugomba gukora ubuvugizi kugira ngo umuturage habe kubahiriza itegeko.
Ku muzozo w'ikiganiro nshimiye Bwana Jean Leonard Sekayange uvugira Societe Civile mu Rwanda, nshimiye Madame Marie Chantal Rwakazi n'utegeka umujyi wa Kigali, abaturage banyarutarama bose ku musanzu wabo mu kiganiro. Namwe mwagikurikiye reka mbashimire, tuzakomezanya ubutaha mukomeze kunogerwa na gahunda zacu na RH bagira ubusa.
Turagushimiye Eric bagira ubusa, dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Namwe kandi abatwumva aho muri hose, nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi. Nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu, mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu, aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, aho mugenda. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.